makhanda khona lize linakekele uphathe kahle iphoso zakho emzini wakho unakekele
oyifashala.